trendybeats.com.
Sekuthiwa yimi nawe nje mangathiwa bonke emhlabeni sebevele banyamala la nje ngithawucabange nje sesithandana ngokuthula kanje usumba babamba ungithinta kanje ungibotobotoza kanje ubamba ihlathi zami nezandla kanje namanje sikanje yimi nawe ngibambe ungithande Ikusasa thenjisiwe namanje.
Muntu wami, yohlale ngiphile la. Sithandwa sami, senhliziyo yami yonke. Nhliziyo yami, bamba lwami lowami ngo. Ngithanda impela, soze mina nguphoxe. Muntu wami, yohlale ngiphile la. Sithandwa sami, senhliziyo yami yonke. Nhliziyo yami, bamba lwami lowami ngo. Ngithanda impela, soze mina nguphoxe.
Ilanga liphumi, imvula ithuli. Imbali azikhuli. Inyoni azikuli Sando samunga kafugi Tano munga patela Abantu amanya tela No man is an island Sabu pele mangi nawe Ama zingo la puto toto You spin my world around the way topo Ogwe isa yung pulu kokoko It's my Monday yang asola tiko Eish Sando sami Sentlizi yo yami yonke Muntu wami Kyosa langi pile la
More music on trendybeats.com.